Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɓe kabaruji amen fulfulde mbiye ñalawmando alal bare sappo ɗiɗi lewru novembre sappo jeɗɗi yamde jaɓiɓe emi rima silimaji noga e goho nder maison de la presse noon mbireten wattu joni hono batu mo ɓumnodirɗo salon international de la défense et de la sécurité ko wondi e wadde lelngal luure bamako ne ɗum batu arandeji ɓumnodiri ɗum bamex wattu joni kadimi ana andi ana gondi e tottidir toon hakkillaji muɗumen. Ñalawma keɗinaɗo amiri en le nokkoɗo jambinama ñalawma hande o wiyama yimɓe ele hewɓe kañe iwdi nde leydi Niger Burkina Faso kañe fa yetto nde leydi Mali ni ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguini on ɗo kikkiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kabaruji ɗi puɗɗaɗo mi halni ono wiide ɗum won batu ko yowi dow ndenago kañe fa yetto yo ko nayri banggal kaɓorde ɗum fuɗɗi lelngal luure bamako nde oɗo batu ɓenodiri ɗum bamex noon mbiyeten le hitande ujunaji ɗiɗi e noga e joyi ɗum wonde wadde le nokko Sisil moɓe cuuɓi hitande hikka nde ɓe mbihi ngal luure ɗum wonrumde afrique nde no nenago hani hewtirede e muɗum yimɓele ɓe ɓiwri le tattayiɗi fo ɓe gondi hawrude oɗo batu Ali Sisi.
Le wi Alpha Cissé juɓɓinowo golle oɗo salon fana bamex o yo tekkininde gollidal hakkunde leydi amen ndi kañe leydi Turquie.
Le Mali aujourd'hui a une armée.
Hande leydi amen ndi kaɓotoɓe mu'enɓe ana wondi waytirde no haɓirto ñande fou. Fana oɗo salon ka yo fami nawtoro andal leydi Turquie. Adnandu fou ana ɗon. Kaɓɓititoɓe leyɗe gomɓe nde lefol sahel ronde Afrique ana ɗon. Joɗa haalaji kewɗi ɗi waran waɗede banggal haɓo fewde terrorisme o. Salon oɗo e wakkati e juuɗe amen holtidde ko ɓiɓɓe leydi Mali wawi wadde. Drone ngaji ana ɗon, kaɓorɗe tedduɗe ana ɗon, gilet ngaji ɗi bal nattaɗu ana ɗon. Le on ɗo nokku kaɓorɗe manggal paɗe em leydi Turquie ana yiye ɗon. Keƴaɓe entreprise ngaji mu'inoji kaɓorɗe kañum en du ana ɗon. Si drone ngaji tati mi jogui ɗon ɗi jaɓe wattete e muɗum. Drone goto ana ɗon kaybo kolitowo ko yiyata goɗɗo ana holla neɗɗo to woni. Drone goɗɗo ɗo ana tum o bomboji wattete e muɗum so fella. Ɗeɗo kaɓorɗe ana wawi nawtirede ɗe galluje ɗe so tawi immadaraji ɗi sembe muɗum mawna sanni. Kaɓorɗe ɗen jorton ɗon ɗe ɗu so immadaraji ɗi sembe muɗum ana mawni nawterte. Sappo e tati yaade sappo e nayyi lewru novembre ngaroru ndu yo ñalaɗo cuɓaɗe ele oɗo salon mo kaɓorɗe gonduɗe holliteɗe ɗon jonɗe warta gollirede laamu kulikoro.
Wattu joni en jaram fa nokku noddirte ɗo Brésil le ngallori mabɓe noddirte toon Belém ɓe kollitide kawrtal ko yowi dow hawaluji kañe fa yetto no wattu wonde waylitirade ɗum wonde e jokkitede toon ɗum fuɗɗi le sappo lewru novembre ndu ɗum timmayanto ley noga e goho lewru novembre lewru ndu gonɗe e muɗum ndu. Kanko noddirte Abdourahmane Sanogo hollitide ñalawma hannde o ko heewi hani ƴewte toon ko nayri banggal no wattu wonde waylitirade wori e leydi meɗen ndi keɗɗe mo ko sifi do hen dow faccitago Ali Sisi.
Ko hani ko yimɓe famata fo ni woni leyɗe amen ɗe ñamande ana e mu'en sanni. Ɗum hatta ɗum en wadde immadaraji ɗi wawi fa ɓuyta kutteje ɓiɗiɗe waytagol wakkati o. Nga ɗum tam hana ko haɗa leyɗe hono Mali wadde ko woni hen bawɗe mu'en. Wamɗati goɗɗi kasen ɗiɓe mbawi nawtorade ko hasindina e kalsi fey. Kulle kewɗe wamtum ɗi leyɗe amen ɗe gollirta ɗi kañe wala kalsi walda fey lawol gotol. Nokku fuu to neɗɗo wawi sultude nato wawi heɓude hendu wala le ngallure amen nde. Ɗum fu saabi dewte gonɗe ɗon ɗe gana ko gollirte dewte ndenoje ha walu ana ɗon. So ɗe gollirama ka fu minen ɗumin gaɗan ko woni bawɗe amen ele haaɓo fewde waytagol wakkati o.
Sappo ɗiɗi lewru novembre ndu woni hono ñalawma mo keƴƴi wattu joni ko nayri banggal keƴanaɗo amiri en le leydi meɗen ndi kañe fa yetto humniɗo kabaru fina tawa le majjum ɓe gaɗi oɗo batu ɗum won nokku mo noddirte maison des unis le ngal luure bamako nde. Kanko ministre kominiɗo kabaru fina tawa mo wonno toon kañe fa yettoyo laamu ko woɓɓe kasen wattu joni ɓe gondi halde toon ko nayri banggal ndena ko kañe fa yettoyo no jaam e deƴere hani hewtire le leydi ndi caggal muɗum ndu wiyama hono yimɓele nayeɓɓe kañe ko nandi e muɗum ena gondi ƴewtede toon yalla cawa e ñawuji goɗɗi. Keɗɗe mo kanko docteur Saliya Malle o yo goto e gonno toon komo sifi do hen do faccitago Mamadou Ousmane Niali Bouli.
Ana heɓa duuɓi nayyi leydi amen ndi ele yamirore suudu ministre kumaniɗo fina tawa ana yambina oɗo ñalawma. Yo wakkati e juuɗe amen tottude teddago kulle fuu gonɗe le leydi amen ndi hono fina tawa wattude ɗumen ele darde mumen yalla dental ana heɓe hakkunde yimɓe. Ñalawma hande o ƴewtade guite mere mere waɗirte ƴewde ɗu so yimɓe sikkoro ana heewi ƴiƴam muɗum golle muɗum ndu ana waɗe ɗum cafaje kañum ko nande muɗum ndu ana hokke ɓenɗo yimɓe. Miɗen gaɗa noddago fewde yimɓe ɓe ɗum wodani tinno waɗa ƴewta hoore mum.
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotere meden noddirten zoom sirne ngaran memde be do worbele en jaltobe jam wotto joni sombi assansiji ndarto ite hono wori ali sise
mi wawa wadde dum mi wawa yaade dum sabi mi wala ku wojam de yoga e halaji nanetedi wakat jon o san el kunde yimbe buba takale am goto antirado yaltude jam hebi ko wawi sudare jom tiagal mudum fa heddo sella fa beche jam libi mako ku wojam o tewtata no nange yeni fu gendiko o fudam haltande dum dido halaji e Allah mi ngongudo nga wajibe juudam yaham tewta ku wojam minitaji seeda tiagal mudum buba yalta yahay lawol mudum no naati chuudi ka futama weeti atawandu ku wojan dan ka hebay dum kuy wana kanko tan wurjini survive be rewbe kanko nayajo kariba nam wurji kanyu endu kada be yaltude jam bendo survive be rewbe hebi ko halta jom ka yellan heba yaltude wadoyde ko yidi tawi abbu mabbe andana dum fi onon waw hala em holi tiriwide mojjere fu walatum mo moy yonki ardahi
wattu joni kala ko nayri bangal fiugol bolon sukabe mali be ngala duubi sappo jiddi gondube fiide odo coupe du monde nokku no dirte da Qatar dum woni kenyam be kawri e leedi haramaini dit won makka be kawi dun be ngatti ben baddi didi ben kebay fi baddel gotel wattu joni an holitude mali yehi ko no dirte 16 dum woni mbiyan 16e de finale no jatti biiretel mali waran fiide e leedi zambini le sappo ene lewru novembre du fabbi jango so Allah jabi so bami fa sappo didi yande jabiri maslima chapante do ngarte haddude kikide hande do yotere meden defal je fi e nokku do said you to the met and anawara
Kura Rouge anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji to ngoni e kanyanuguji bondi Kura Rouge ana leeledi meden di ko buri dubi temdere e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e le nokkuje meden de Kura Rouge golla mudum be fu yobbi bileni mali ngoldirobe ngam Allah e be pabondira du e do faba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf
wattu joni e meman kabaru odo izin goddo kasse mum utti le lamu buguno mi citede wi de kanko hore julidi ndio asimi goita le tati lewru novembre jabbi nondo yotti ton izin dido bo uttama ton ko no datton diccom yodon gollidal hakkunde mali sin kany e leedi no datta royaume uni non be kolitiri ko anni wattu le hendu dun yafa e milliardu chapantiti e jagom kali sefa dun latta sababu do so golliji kebe le odo nokku dum be dan wakande jawdu lamodu non be kolitiri wiide fa kebe famtal kedden ali sise kanyam mamadou samaseku
Lichom yo nugal mangal bangal mo ingol battery ngaji e machine ngaji kewdi do darke sababu towindi leddi malindi bangal de do kulele adnarndu nokku gonala mo lamib mali hultiwidi nawawi naftorede re dubi sapu mande mudun yete sanne le kebal leddindi e mi mabbe kedanna general darmi asmi guita kananke leddindi ko hali bangal mudun guldibe amen ortem
e ce projet sera exécuté
o do projet wakati idi warta wadede le mudum wakati arandereejo o ko warta fa hebe mudum ko ana wara milliardi chapantate jeegoyum yimbelle temede njoyum kam en warta fa gollahim wakati didoba o hakke milliardi temdere sappo e go o warta hebede mudum yimbelle temede jettoyum warta gullude hen leedi amendi kebal mudum lehen so bami dum pecce temdere chapantate joyi warata joyi ele temdere golnobe hore mu en jeyi dum leedi amendi ana heba hemtino ko warata milliardi temdere chapan joyi
50 milliard d'environ
hunde momde sanne bangal hun tanglu hore jigaji leedi ndi no hultri kanko dunke kebbe modibo maw makalu
avec la
ele wayta gol wakati momi gon jom o ka mide mili lichom o darne mudum maram momde sanne to min gon hande do bibbe leedi mali sa fecci dum pecce temdere chapanay joyi e ka fula nyalo mo hande o wala quran an han ko dati goddi itte lehem yella darne amen ana mawna sanne le on do golle de hunde afrique fa yotto le adnande hore
fudugul golle o do nokku dobo lichom na huncana hore dun no himmeji jamare nuku kedana Karim Sangare mer ngalure buguni
la constitution
darnde nokuto lichom warta itere buguni waran lata sababu yerwinde leedi amendi yerwina region buguni hore dun
caggal kebal ngal projet o samminta e dum watane hakkilo dun kabaru cellal e hawalu tajural ngal toti Mamadou Dembele horejo kabaru gollirde humanide liccom le mali
la protol rende hawalu ana e ko mi majimbini ben do yimbe jaati mi ngadan ko woni bawde amen du fu yella be keba tiddinde ko hawra e dum dum ko mi ngara min kaybadu ndiameji di fayeto cholla ngarowo matede e le helgol de do kaade le on do nokku yella yimbe gollobe tombe ana heddoro cellal ko be jogi do ana heba rene
der bien e bi lam ko be transition be o do projet o killa jun jaati latige sababu kebal mirangaaji noga e nay sifa bangal soro sotangaaji